malefu
toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hidibe jawale modo hede moni bet ardinaire noga ina lewru juin hitande 2024 yamde jena yotte ke kubi e mayata ke lilamute ne Ousmane Niall gudde kabaruji do kany kante to boggi jande to on kumpetati wiide imongoji bak hikka puɗɗi beetaku o eɓe jaha ujunaji temeɗiɗo e capanɗe taton horeɓe hikka e ngol imogol hooreji leydi laamu hakkundeji joƴini tufere arandere asewere nde mawgol e université Sigasso ley hol nokku saaraɓe sukaaɓe l'école e janngoɓe ana ndomiri ɗen ɗum wara laatade jande kantinde fanɗi fuu yimɓe joyon keddi ley bonandaji gaɗɗi ley tagde yontere nde ley gelle bañagara e gaawo fewde o kabaru yimɓe ɗe nokkuji ana darta e kanankoɓe ɓeyde daranade ndenaku ɓiɓɓe leydi men ndi yoɗi woni sembe kabaruji ɗi beeta ko bisimilla moɗo heɗa studio tamani imongoji bakka mali puɗɗi beetaku o ley leydi meɗen ndi fo e manngal muɗum eɓe jaa ujunaji temeɗiɗo e capanɗe taton dartoɓe heɓude ngol imogol kidal ɗoɓe jaataɓe jaata temeɗe ɗiɗon waɗoɓe ɗoɓe jaata temeɗiɗon caggal ko genndi ndi warti e juuɗe warti e wi laamu leydi meɗen ndi daranndiɓe golleji muɗum kolti wiide dabareji fuu ɓamama no ɗum gasirta ngo seedafu gooto iwrani en leydi Mauritanie to ñangitiɓe meɗen godi garoɓe wadde ngol imogol dow hakkille o joɗɗingo ɗum woni ko kamɓe darniɓe jande on koɓe kollitiwide fa ɓeydore ɗen famma anni ko Issa Oumar Togola heɓini en dow faccitago sita sidibe Houssaini Cissé
maggal paɗel leydi Mali ana wondi e teykude honani ngol imagol bakki wattelle guenni kidalɗe ɗum yo hunde wattata ko mata leygol imago hikka ɗum ko holliti kanko Moussa Touré goto halfinama ɗi golleji imagol bakki le guenni kidal o holliti mi golleɗi fo ana yihrana wodiri fewsa teɗalaji seeɗan matama
suudu mawɗo goto noon ɗo ɓiɓɓe cuuɗi jetti goni ley hen lanilal waɗama hikka yimɓe kewata sande no lawolngol wori miɗo miila kewɓe maɓɓe ana keddi gawoto kewɓe heɓata warde hitane fuu ana wowi ko sujeji ɗi jiye fadde wakkati mum miɗo andi hikka ɗum wawa waɗede saabi kaybotoɓe ɓe polisiɓe sorrasiɓe ɗum gaɗi lanilal
o kabaru goto ngo hollita Mauritanie to kanko Mohamed Atayer lebi kanko musele jangino le kan gennodirten beera o holliti dabiri fu fiyama yalla sukaɓe l'école leydi Mali yettiɓe on nukku ana heeɓa waɗa imagol mumen ne wodiri
centre goto e sukaɓe janggoɓe temedere deɓe sappo min jogui fuu laninama fa gasi hikka miɗon jiiɗi bakko waɗe jaam kaldaji ana wondi e waɗede salla miɗon mbawa wonde gatteteɗi beete ɗi
miccitunde wiile imagol bakki rownen le temedere fu noga e jiyon e seeɗan wonko heeɓi hoore hen laam ana do hikka yalla jaabiji keɓeteɗin ɓuura hewde dinande jaabi heɓade rownen
sakiraɓe ɗi kabaruji foɗon ando ɗo mbawi heɓude dobbembe andede do hella men facebook kaña compte x université mawɗo waran darnede ley nokku hectare ŋaji temede nayyi ley région Sigasso hoorejo leydi meɗen laamu hakkundeji joƴini tufere arandere e asewere ƴaɓɓina nde ley ngallure kene duggunde fanda muɗum e wi kanankoɓe yalla ko hasindina banggal golle ana yaafa ley leydi meɗen ndi e waɗugol tewtongoji kesi fa ɓeydoɗene faama anni ko sita sidɓe heɓini en
moƴƴude nuusude l'école dow de wuro natton hunde ko nafata sanne saaraɓe sukaɓe jangol l'école fattade sukaɓe jangoɓe cuu l'école dow de wuji nene laamorde ɗum ko holliti joga e saaraɓe sukalo jangol ko l'école le guenni Sigasso
eɗum wawi waddude waylitagol mawɗo Sigasso ɗo saabi cukalol ngol ɗo soɓe keeɓi bak bama koɓe kuccata yaade kaso ndu suudu darnama ɓe garan heddade guere saaraɓe maɓɓe e banggal am ɗum balla mawka non ɗum golle lobbo non do Sigasso ana handi e o université saabi guendi mawdi noon
wisugaɓe jangoɓe cuu l'école dow dowuji ɗe guenni kenedugu ɓe holliti ɓene du o yalla nuusude l'école université ana udditele watti muɗum caggal muɗum jande tentere heɓa waɗe hen ko natto saabe nafude ɓe
domaji an woni ɗo walete tawe ley hen kañum e mobile aji eɗo yimɓe mbaylitoto min domaji an woni janguinoɓe keeɓe tawe ko hani waɗede ko ana waɗe hono no hanino e wakkati o min ka ko jimmi université o fuɗɗa golle
tafo
miccitunde wi yoga e teykintoɓe kulle holliti wi moƴƴungo hono ɗi cuu l'école dow dowji le laamorɗa leydin natto saabu huncude tiiɗallaji ko sukaɓe l'école watta duuɓi kewɗi le classe goto le cuu l'école dow dowji guenni bamakoɗo
Le yagol makko ton kango haraji leddi lam hakundeji o hurmbiti du non uditi e stade Babemba Traoré nuko haro chaldi latido ko kafundartat le sariaji mudon holdinde wide o hurmiti du e sanger kanya e lawol kilometre ji sapo le ngendindi fa han rafinde nagu an heddi leddi meden di e nanan laji kebaade jiwde le nuko jide holtam wede himbe jom en kabode mbari fandi fu himbe joyon li region ngaji banjagara e gawo himbe de gelle anandarta e lam o beyda daranade e denagu fa bidure na famu aniko Musa ak maha haybini andu fajitangu sita sidibe.
Le raison gawo yimbe tata lonbe marfe tawabe do moto hippige moblaaji do andi nokku noddirteedo tahaka bangi genni koyma e ngal alan le commune gozuri be yimbe tawabe le moblaaji telephone ngaji mu en kals mu en kadleji fartode paddeji mebbe fun nangama to be yimbe bombe dun ko holliti seedi nyogabe le wuddu leedin yimbe jomrabe marfe be anditaka wari hayebe juyon le genni giri le commune yoro cercle koro nde aswere noge didi lewru juin le wi seedi nyogabe be hayeben yobe esrarum en le genni noddirteene sagana ku samimbini mbara ko be hayebe andaka fa handen cegal mudun yimbe bombe lonbe marfedu wadi bonon laaji le gene noddirteni tataji le commune subala cercle bankas aljmar yabbinene netto goto mbarama hen jamara ana wulute lam o tinno fi dabireji honene yimbe be lenirte kan e jowlum en yalla di bonon laaji ana accha
le communiquer goto jiyal ana yilo do bembe ande de fiobe ballon gubal mali mangal kulbini wide garata findi malisini kanan ko be ballon mali daraki e darde mu benna dun wimbi horsini e ballon e wi Mustapha Maiga horejo ligue regional football la segu sariaji federation malien de football e FIFA ana kadi di golleji be piobe ballon ana mbawi jukede du sini njabay warde nota de sini mali noddi dum en fa bedre en famo ketten ko wi sita sidibe.
Cette obligation au niveau de
l'étumore temdre e sappo e go ana tirse fa handen dubbe fiobe ballon jabina hajileje fugu hollita to hore fiobe ballon tiagansu noddama be warbe fiya e ballon e inde leedi mebbe ni tiagal muudo sare goto kasin ana holliti wiso fiobe ballon salkin wadde piande ballon tiagansu mati kulle yogaji ana wa jukkede fottade jom hade fiide ballon le club to wontun ma tiagal muudo ndu fese piande ballon ana wonde wadede ona wa hadede fottede de piande tiagansu federation leedi wonko noddima wara fiya le walle ko noddire FIFA Seria goto antun ko nari bangal nabde fiobe ballon be nukkoji yogaji honde club ngaji nandal mudun ben an wa fiide dabireji hada o pio ballon yaade club yoga kasin watti fuso pio ballon holliti kay watta piande ana wa jukkede dotti hewdi fottade ko hewtne jomu kitalaji li piande mudun ballon
Studio Tamani, projet mo fondation Irondela do Mali do e gollidimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira Union Européenne e kanye e lede Danemark Suisse Royaume-Uni e kanye coopération espagnole
kabaru penejo goto ana yedo bembe ande de kollito wiide ministere humaninde jande ana wada jande mere mere do bembe ande de fatmata ko jo ndarti hono dun wori ande ko hebini do faccitango sita sidibe
o kabaru matam nukuje kewde le bembe ande den ayal o kabaru ana hollita wi ministere humni kabar jande leedi mali ana wonde fiide dabireji jangunde jamaren faccaga mud hokkabe diplomaaji subi tilgi e ne jande nedde kebaado fu ana wawadde ne jande suka e mawdo ga watto hakkile o kabaru dum penem aleje kirino sabi cagga imma draj amen hewtno hala ministere humunine kabar jande leedi mali noddirado jibrilam mayga kanyu holliti wi o kabar wadaka fe le yamrore ne ministere micit nafa hanen wi hono di kabarji peneji ana mate watti joni do beme ande de yimbe hewbe ana mira hono kulleji gomdon dino jamar ahan fiide dabireji cagasu e mate hono di be tinno be wadal lugan goji do datti yogaji be hebabe anta yalla din gomdini ma dum gomdina fanden mebbe yeddendo beme ande de
sita sidbe wartini endo kabaruji ngadde le yontere yabbina de
en futuna kabar meden ko nari bangal lalnugol demal ko wattali hitani ujnyaadide noge en nayaade ujnyaadide noge e joyi en remobe jodibe laamu segu motti yoroso holliti fa handen kany hebe engrais ngaji ko hasingene modul le demal hikka gaddo e tabete fu gorma holliti widdabiriji fuppamaama yalla remoben an heba engrais ngaji nanan modul nebe muwiri kabar meden yontere kas ana nari bangal nyolman heejinaado do habugol nyaaw ko noddirte diripanositose ko wattali adna fu e mangal mudun jene lewru juin hitani fu le leedi mallin ko wata yimɓe uña sappo jeɗɗon wonko on nawala matam muɗum ɗum ko holliti hooreɓe gollaɓe le nokku to o ñaw ñawte lewi walla joƴƴinade le leydi Mali ko naari bangal haɓugo o ñaw holliti haɓugo o ñaw golleji muɗum huncini hoore leydi duuɓi sactireji en timna kabaruji meɗen ko naari ɗo ñolman heeƴinaɗo ɗo yimɓeji dibbaɓe yoppi leydi mumen yo jooɗi le leydi janana ko waɗa le noga lewru jon ƴaɓɓino nu lewi walla noddatan ho commissaire des nations unies pour les réfugiés ko yatimɓe ujñaji temen ɗiɗon e ujñaji nogay ɓiɓɓe leydi Mali wonko mata le leeɗe ɗe ittinirta keerol lewi hooreɓe nde walle o jama fo ƴuule leydi Mali nin saabi bonolaji e laffi deƴre ko mata le leydi nin
sakiraɓe ɗo kadude ɗi kabaruji beta ko ka andol ngal journal et magazine ngaro jokkininde fou oɗo mba heɓude ɗum sini o noddi via mo 37 321 holtindon wiide ɗum mere mere noon ka miccintindon wiide fa han a keɓon noddon kana fanɗi fou tawre ɗon buuɗi noga e kedidi tan ka ile téléphone moɗon kedde heɗa ɗo e seeɗa yewtere nde waran jokkininde wassalam ley mali usine ngaji ana jogi nafa sanne bangal keɓal wattu gonɗen joni o usine ngaji gonɗi le leydi meɗen ndi ana ɓaɗo ujunere ɗum woni ko holliti wiide organisation patronal des industries du Mali oppi fal e fay e taweɗeli ɓeyda jirwere kutteji majji du ana mawni bangal cellal himɓe e ha walo ɗum woni ko holti wiide andiɓe kabaru ha walo ɗi usine ngaji ana gaɗa torraji na kutteji heɗɗi gatta dow ha walo hono hani waɗede faɗon heɓene jogola jaabu ɗi landi le hello min mbi noddi ta parlonde l'environnement kalen hala hawalu ko Mahamman Baba Kunta waɗni en dow faaba mo heƴaɓe amen wonɓe ley nokkuji ɗe dow faccitago Mamadou Sama Sekou e sita Sidibe
caggal ngallude Bamako nokkuji ɗi usine ɓuuri fof fewde muɗum yo réseau ngaji Ségou Sikasso Kulikoro Madon Kuthiala yo gollirɗe ɗe temeɗe kewɗe yimɓe le gollata e muɗum ka noon ɗiɗo golleji ɗi jeeta fi caggal bonanda hawalu no hollitiri dunke hawalu Gawsou Berti
sen ɓammi sali do mawi meɗen o kay usine noddirteɗo tangeri to guuri dabaji muɗnirte a tawan jeñji tuɗɗi ko ɗiwata on nokku fof ana yippelle mawi meɗen o caggal muɗum nebaji tuɗɗi e nandal muɗum ko ƴiwata usine o fo ana wadda kuteji kewɗi do hawaloji meɗen saabu leɗɗe fof ko futta ɗen nokkuje ana wata saabe nebanji ga e diyanji bondi fe huɗoji ɗi dawaɗi hani ñamde fof a tawan moƴƴa
donc son contaminé aussi
ɓeydade kabaru hawalu gulentereji ɗi ɗiɗo usine ngaji ɗi natorto moƴƴina dum cellal ɓinguel adama alhaali mo wombere muɗum satti sanne yimɓele ɗiɗo nokkuji ɗi na ndar joni en usine ngaji ɗi teddinde seraji haybugol hawalu
les usines impact
usine ngaji ana wadda kuteji sattuɗo sanne do kabaruji hawaluji soni walani usine noddirtaɗo commande texte saabu usine turki ko yaltata toon wandata kuteji fou le hawaloji gabɓe tawede fof usine ngaji ogaji an toon tuuni e nandal muɗum ko ƴiwata ɗen nokkuji ana wadda bonallaji li janji meɗen kala le hawalji meɗen ɗum nato saabu jaadi hewtinde jamare ñabbalaji ɗi sifa muɗum andaga ɗum gonga jaadi noon usine ana jogui nafa saabu keɓal jamare ko hewi muɗum an ɓisi e gollal usine o gabɓe tawede fof ɗum jogui kuteji ogaji kassini to menen ga kulukoru min marti sanne kuteji usine on nde jamare saabi ɗum natiga saabu jaati bonnude
jammaɗe
ardiɓe fedde humaninde kabaru usine ngaji Mali holliti Doulaye Fay ɗiɗo kuteji ɗi ko mbaɗon kanko golte ardiɓe gollirde nde Jaraba Doumbia holti wiide kala gollirde fadde joƴingol muɗum ama aadi haybude sanne hawalu
ɗum gonga jaatino gammi ɗo wawi hollitinde on wiide saria leydi Mali usine hana moƴƴinede nokku heɓaɗo fo saabu watte fof so usine ana moƴƴine dabi ana hani seede yalla pati o usine moƴƴinteɗo hewtina jamare torraji ma wadda kuteji le hawaluji
cercle baflaɓe le laamu kay toon ɗum kuteji usine ngaji ɗi na woodi saabu usine ngaji nayyi gonu toon jooɓo ɗum na wondi ma heede yalla ɓuutude kuteji kabaru muɗum golloɓe usine jamon sima Mali gonɗo le nokku o huccani hoore fedde humaninde cenam fanda muɗum yo haybude jamare hawalu keɗɗanna ñama dambeli au secrétaire général syndicat golloɓe usine jamo sima Mali
en tant que responsable
min mi hoorde syndicat no mi waɗi imadraji watti ƴaɓɓiɗo faami fuɗɗi yaadene murtere golle saabu ɗi tiɗɗallaji ko mata ko usine wa saabi binde ɗo haɓaloji kayɗo jamare le o immadra ɓe hollitimi dabiri waran fiya ko natto saabe yimɓe fof joɗi ɓe le gelle ɓattiɗe ɗo usine ngaji woni ana heɓa reyinte kañ hawaloji mu en walla amen golle muɗum fof ana naari bangal jongude jamare yalla fatte hawaloji ɓe bonne fayettade ɓe nderɗa sarde kutteji ko usine ngaji ɗi wawi hewdindeɓe
ka noon sariyaji faccintinaɗi no fewiri mbawata hisude hawaluji ɗi no holtiri dunke enɓe ɓe darra ɗum laamukoɓeɓe sembinde haybugol nokkuji ɗi entreprise ngaji ɗi ñiɓa ndenno imma daraja me tawde foof yalla gollirde humaninde kabaru muɗum le Mali na sefo latike ɓeere ɗum o timmita yewtere meɗen dow hawalu mo heɓani en Mahamman Baba Kunta yo en ji yontere warore